Banachiri na cha Rotary sako banache wabataka banedembili ya waliko ulemu bawanja gede banda Uganda mwongedo kwa chilaka waliko ulemu urobe ta vuhunji walina mwula mwubwa we bakulembedwa musenkulu wekitongole cha Sustainable and Effective Empowerment of Children with Disabilities C-Child wabade mkudu kamisinde mbuna byalo eja genele duamu kusondi la kensi biezo kuzimbe chifo awana akumiru wangano kula bidiraba na waliko ulemu ebuna mwaya baga banti vye itagubi yabana waliko ulemu bicha alivinji delawano mi Uganda umuli ebyo kusoma ebyo bujanjabi nebye tegebila labinji na cheta agiseji fu ngachino na chinso kufaye li abantu abinja ulo abitago kubegwa
ala bwetu vau nituba tendeka mubia kompyuta okoze sa kompyuta tuli mulembe gwanja ulo okukola kompyuta na votu batendeka mumbere yo bwetuva mkubatendeka mbia kompyuta nitubatendeka mkukuluka kubanga ateyo subject kufe msomero ya penkulu nyo mkuluka kubanga okuluka kuno kusisimula obusimu bw'abaana bano nebasobola okubeera nga bayiga era nitubatendeka n'ebintu ebirala mazina dansi gundi music nga abaana bano bonna bwe tubatukoze eki tugezaako okubakumaakuma ekirala kye tutalekaayo bebaana okubatendeka mirimo gino egya bulijjo
Nasa Kondo wa Rotary Club ya Kampala Kibuli kubaba na Rotary bonna mu Uganda yagambye nti abaliko buli mbanji bakyalemereddwa okulwanirira eddembe lyabwe olw'obutafaayo ku mateeka agabaweebwasi mateeka w'eggwanga
Gurukuma tosobola okulinnya madaala kati nga amasomero gaffe agasinga tegalina facilities ziyamba abaana balina bulemu okusoma kati etteeka lino ligamba nti nno buli kitongole kya gavument oba buli facility ya government oba buli facility ekosebwa abantu bonna erina okubanga esobozesa abantu abalina obulemu okugiyingira nga twasinzira kutandikira mu masomero waliwo omusango okusooka Makerere University bagitwala mu kkooti nga abaana abalina obulemu bagamba mbuno tebasobola ku accessinga bisulo okusinzira abasomerako e Makerere mayinji bayita Mary Stuart Hall Mwesi wetu hul ina tawa ine imeairunga kumi na gumu kati nga abaana abalina obulemu tebasobola kwambuka ne kati mu mwaka guno mwesi wetu hul wajidabiriza ne wajiteekamu lifti